injabulo. Omunye ngustelo.
Kalo malume, balandele nabo bacela ushwele uselala malune. Isigubu sifusa nokathele, bamila skaido, enti isithazi thukuthele. Itelu mbambe kancane kancane, thando lwethu lufusa balele. Kukalo malume, balandele nabo bacela ushwele uselala malune. Isigubu sifusa nokathele, bamila skaido, enti isithazi thukuthele.
Sundela my dad, kunini beza mukuhlukanisa. Manje jabulile bathula bathinya, kodwa sexabana baphenduka basaka. Siqinisela my dad, thando lwami nawe bayoze balwazi. Bayekukhuluma noma yini abangayazi, bamukela isimo bayeke ukuthaka.
Angithi sabentombazana wena vele ubungazi. Chiefs wena ayisikele, kuzamanzi kela bakhelele. Utshala bangazi sesifikile. Angithi sabentombazana wena vele ubungazi. Chiefs wena ayisikele, kuzamanzi kela bakhelele. Utshala bangazi sesifikile. Angithi sabentombazana wena vele ubungazi. Chiefs wena ayisikele, kuzamanzi kela bakhelele. Utshala bangazi sesifikile. Angithi sabentombazana wena vele ubungazi. Chiefs wena ayisikele, kuzamanzi kela bakhelele. Utshala bangazi sesifikile.
I'm not.